amabwiriza mashya ya guverinoma ya Quebec ku birebana na COVID-19 agomba gutangira kubahirizwa guhera ku itariki 10 z'ukwa gatanu mu murwa mukuru wa Quebec cyangwa se capitale nationale. Ayo mabwiriza nayakurikira. Amasaha y'umukwabo ni uguhera saa 3 n'igice z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Ntibyemewe kandi ko abantu benshi bateranira mu ngo cyangwa se mu busitani bwihariye. Abantu barashishikarizwa kandi gukomeza gukorera akazi mu rugo. Ku bijyanye n'amaresitora, ibyemewe ni ugushyira abaguzi mu ngo zabo ibyo baguze, cyangwa se abaguzi baza gutwara ibyo baguze ku muryango wa resitora, cyangwa abaguzi bagura ibyo kurya batavuye mu modoka. Ku birebana n'amashuri, abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza bategetswe kwambara agapfukamunwa cyangwa se maske isanzwe ikoreshwa kwa muganga mu gihe cyose bari mu ishuri, mu gihe cyose bakora ingendo cyangwa se mu gihe cyose bari mu modoka zibajyana cyangwa zibakura ku ishuri. Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye nabo bagomba kwambara agapfukamunwa cyangwa se maske isanzwe ikoreshwa kwa muganga igihe cyose. Igihe cyose bari ku ishuri, igihe cyose bari mu bibuga by'ishuri. Abo mu mwaka wa gatatu, uwa kane n'uwa gatanu w'amashuri yisumbuye bazajya bajya mu ishuri umunsi umwe kuri ibiri. Hanyuma ibi bikurikira byemerewe gufungura ariko hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda. Mu bizafungura harimo inzu z'ubucuruzi ubwo ari bwo bwose, inzu ndangamurage n'amasomero. Harimo kandi n'inzu zerekana sinema ndetse n'izerekana ibitaramo. Gusa aha ntibemerewe kurenza umubare w'abantu 250. Insengero nazo zemerewe gufungura ariko ntizemerewe kurenza umubare ntarengwa w'abantu 25. Uyu mubare kandi nawo wemewe mu gihe abantu bashyingura cyangwa se mu gihe abantu bashyingiranwa. Ibikorwa byose bikorerwa hanze biremewe mu gihe abantu bategerana kandi mu matsinda y'abantu batarenze 8. Ku bijyanye n'imyitozo ngororamubiri ikorerwa mu nzu, hemewe gukorwa siporo ku muntu ku giti cye, abantu ari 2 cyangwa se hagati y'abantu batuye mu nzu imwe. Kandi siporo zemerewe gusa ni ibijyanye no koga muri piscine, ibijyanye na siporo zo kunyerera ku rubura, abakina tenisi ndetse n'abakina umukino wa badminton. Inzu zisanzwe zizwi nka gym zizakomeza gufungwa.